Kungani, Be All Nations Gospel Publishers. Emhlabeni bathi, kuhlukaniswe ukugula. Ezulwini bathi, ibizelwe eceleni ukuze kuthuleke. Kungani ngiphethwe yilesi sifo? Lona umbuzo esivame ukubuza lapho ukugula kufika, noma lapho kwenzeka ingozi, noma izinkinga. UNkulunkulu uthi, yima futhi wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu. Amahubo isine isithupha ivesi kunye iqanda. Emisebenzini yokuphila kwethu okumatasa, asivamile ukunikeza uNkulunkulu ithuba lokukhuluma nathi. Izimpilo zethu zigcwala kangokuthi ayikho indawo kaNkulunkulu. Ngehora lomzwangedwa nenkathazo uNkulunkulu wakhuluma kuJakobe. Wavuka wathi, "INkosi ikhona. Ukhona kule ndawo futhi bengingazi." Genesis 2:8 ivesi kunye isithupha. Ngesikhathi sokuhlupheka nokuhlupheka uNkulunkulu ukhona ukuthi akhulume nathi. Ukugula kungase kube isiyalo sikaNkulunkulu kithi, ubusisiwe umuntu oqondiswa uNkulunkulu. Ungathukutheli uma ekukhuza. UJobe 5:7. Lobu kuhlupheka kwethu okuncane nokwesikhashana kuyakusilethela inkazimulo yaphakade enkulu kunosizi. Kubili kwabaseKorinte 4:7. Ngakho-ke sitshelwa ukuthi zicabangeni njengenhlanhla lapho kuvela zonke izinhlobo zokulingwa noma izinkinga. EkaJakobe 2:2. Ekuhluphekeni kwami ngaduduzwa ngokuba isithembiso sakho singiphilisile. Amahubo 5:5. Ngigcwele usizi nezinkathazo, kepha imiyalo yakho iyangithokozisa. Amahubo 5:4. Ukugula kunikeza ithuba lokubona amandla kaNkulunkulu esebenza. Lapho abafundi bakaJesu bebuza ngobumpumputhe bomuntu, "Mfundisi, isono sikabani esabangela ukuba azalwe eyimpumputhe na? Yini isono sakhe noma sabazali bakhe?" UJesu waphendula wathi, "Ubumpumputhe bakhe abuhlangene nezono zakhe noma zabazali bakhe. Uyimpumputhe ukuze amandla kaNkulunkulu abonakale esebenza kuye." Johane 2:2-3. Ngakho-ke, lokhu kugula noma ukulingwa kunikeza ithuba lokubona ukuthi uNkulunkulu uphendula kanjani umthandazo. Zonke izithembiso zikaNkulunkulu ziyiqiniso. Singaza kuNkulunkulu ngomthandazo. Ungumsizi nomngane wethu. Uyakuzwa ukukhala kwethu futhi angasinika usizo lwakhe. Konke akucelayo ukuthi sikholwe. Konke kuyenzeka kulowo okholwayo. Marku 9:2-3. Iyini ke intando kaNkulunkulu ngami kulokhu kugula? Qiniseka ukuthi unobuhlobo obuhle noNkulunkulu. Vuma futhi ulahle zonke izono. Kepha uma sizivuma izono zethu kuNkulunkulu, uyakusigcina isithembiso sakhe, enze ukulunga, uyosithethelela izono zethu, asihlanze kukho konke ukona kwethu. Kunye Johane 9:9. Thola ukuthula noNkulunkulu ngokwazi ukuthi izono zakho zithethelelwe. Njengoba sesilungisisiwe kuNkulunkulu ngokukholwa, sinokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu. IsiRomania 5:1. Yiba nokuthula kwengqondo. Ukuthula kwami ngikunika khona. Angiwunikezi njengokwenza kwezwe. Ungakhathazeki futhi uphatheke kabi, ningesabi. Johane 4:2. Ungathandaza kuNkulunkulu ngesikhathi sokuswela kwakho. Uthi, ngibize lapho kufika usizi, ngiyakukusindisa, wena uyakungidumisa. Amahubo 5:5. Masibe nesibindi, sisondele esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu, lapho kukhona umusa. Lapho siyothola umusa futhi sithole umusa wokusisiza lapho nje siwudinga. KumaHeberu 4:6. Ungathembela ezithembisweni zikaNkulunkulu ezingasoze zahluleka. Wathi, angisoze ngakushiya, angisoze ngakulahla. KumaHeberu 3:5. Ungesabi, mina ngiyakukusindisa. Ngikubize ngegama, ungowami. Lapho udabula emanzini ajulileyo, mina nginawe izinkinga zakho aziyikuqeda. Izilingo ezinzima ezizayo ngeke zikulimaze. Isaya isine isithathu vase kunye tokubili. Olungileyo uhlupheka ngezinhlupheko eziningi, kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Amahubo isithathu isine ivesi kunye isishiyagalolunye. Nikelani kuJehova, thembela kuye, futhi uzokusiza. Amahubo isithathu isikhombisa ivesi ihlanu. Wena Jehova, ubanika ukuthula okupheleleyo kulabo abagcina injongo yabo iqinile nabethembele kuwe. Isaya kubili isithupha ivesi isithathu. Ungalahli ithemba, izimvu zami, ziyalizwa izwi lami, ngiyazazi, futhi ziyangilandela. Futhi abasoze bafa. Akekho ongazihlwitha kimi. Johane kunye iqanda ivesi kubili isikhombisa, kubili isishiyagalolunye. UJehova ungumalusi wami, nginakho konke engikudingayo. Noma ngidlula esigayegayeni sobumnyama, angiyikwesaba, Nkosi, ngokuba wena unami, amahubo kubili isithathu amavesi kunye isine. Ngicela uNkulunkulu angiphilise. IBhayibheli lisikhuthaza ukuba sicele ukuphulukiswa. Izixuku eziningi zeza kuye, ziphethe izinyonga, nezimpumputhe, nezilima, nezimungulu, nabanye abaningi abagulayo, zababeka ngasezinyaweni zikaJesu, futhi wabaphulukisa. NgokukaMathewu kunye ihlanu ivesi isithathu iqanda. Uthethelela zonke izono zami, welapha zonke izifo zami. Amahubo kunye iqanda isithathu ivesi isithathu. Umsebenzi kaJesu wabonisa intando kaNkulunkulu yokwelapha. UJesu wajikeleza ehambela yonke imizi nemizana. Wafundisa emasinagogeni, eshumayela ivangeli lombuso, ephulukisa abantu kuzo zonke izinhlobo zezifo nokugula. Matthew isishiyagalolunye ivesi isithathu ihlanu. Matthew isine ivesi kubili isithathu kuya ku kubili isine, Matthew isishiyagalombili ivesi kunye isithupha kuya ku kunye isikhombisa, kunye kunye ihlanu noluka kunye iqanda ivesi isishiyagalolunye. Ukuhlupheka nokufa kukaKristu kwanikeza isintu ukuphulukiswa. Kodwa ngenxa yezono zethu walinyazwa, washaywa ngenxa yobubi esibenzile. Siphulukiswa ngesijeziso asitholayo futhi siphulukiswa ngemivimbo ayithola. Isaya ihlanu isithathu vese ihlanu. UJesu wakhipha imimoya emibi ngezwi, welapha bonke abagulayo. Lokhu wakwenza ukuze kugcwaliseke okwashiwo umprofethi u-Isaya, yena ngokwakhe wathatha ukugula kwethu wathwala izifo zethu. NgokukaMathewu isishiyagalombili ivesi kunye isithupha kuya ku kunye isikhombisa. Ukuvuka kwakhe kusho ukuthi ungumsindisi ophilayo, okwazi ukuqhubeka nenkonzo yakhe yokuphilisa. UJesu Kristu unguye izolo, namuhla, naphakade. Hebheru kunye isithathu, isishiyagalombili. UJesu Kristu uyakuphilisa. Izenzo isishiyagalolunye ivesi isithathu isine, izenzo isithathu ivesi kunye isithupha kanye nezenzo ihlanu ivesi kunye isithupha. Konke kuyenzeka kumuntu okholwayo.